ko Waimari au, ko whakawhiwhia mai ki tēnei tohu, engari ki au nei, ko te kaupapa nui, kua tahuri te whatuora, wa e tahuri ana te whatuora, ki te aro nui ki ngā kaupapa hanga ana ki ngā tōri te ngā hauora, o tira ngai equities. Nō reira, e harikoa nau e aro ana rātou ki te whakanui, o ki te whakamana i ngā kaupapa whakaako i ngā rata, kia kite ai te huarahi whakamua, kia iti iho te wāhi ki ngā tōritenga, ana kia whakanui a te wāhi a ki te ori te tanga.